abantwana wabazalika ubulalo nabafuthi abasabuya nazizi izingane zabethu abantwana wabazalika ubulalo nabafuthi abasabuya nazizi izingane zabethu abantwana wabazalika ubulalo nabafuthi abasabuya nazizi izingane zabethu Abaseko Kushona wabazali wabulalo Nabafuthi abasabuya nazizi izingane zabethu
Awuzangana mdala mkawuthathe wabo wethu Vote ayo mama, mwabuye no vusumbuzi. Vote ayo mama, mwabuye no vusumbuzi. Pausa ngana mkala mkauta atu wabo wetu. Vote ayo mama, mwabuye no vusumbuzi. Vote ayo mama, mwabuye no vusumbuzi.
Abaseko.